tricks.
Darafite indaniyeri mbuto everyday. Ibyo kuyoba ibigenge nabiretse that day. Ndabizi nzaba big nabidanje kwitwa dog. Uri gushaka indege za kugeza hutabona. Mwana wubashaka ifoto papa si behind. Akunda papa cyane byose mbonye nshimi man. Aro no future plan gusa tuk dazimara. Isabira rugabo ugena iryeno ry'ubuzima. Love gotta never beg when I'm in your hand. I woke up hard for my future live I cry again. Imwe abahungu ndababura imana ikanyegera. Acyo nyishinja niyo nakotoyira ndi fan. Ngenda umuhungu niga nkunda imana n'amahera. Ifanira ubujiga ndavuga bimwe muzira. Niba ushaka kubishumi yanjye cara wige. Mwana w'umusoja nzira brag n'ubugoryi n'ubugoryi nkunda ndi nkuhoza ku mutima na mwanya njya mu mwanzi wo guseka kirazira kuva kera mani nafanaga babikira nifitemo inzozi zo kuzaba pasta majije gukura nsanga nifitemo tara inzozi nari mfite zikayonga nzipiyora inyonga nzipusha bazijya nka Bob Marley za nzozi supasta zimva mu bundi lasta.
I live the hard life but I don't give a fuck mwana nshaka dora zanjye but guess what I live the hard life that's who I am what the fuck that's what's up.
Uzaza usanga nawe ubundi nawe nzagusanga gahunda no gukaraza apana ibyo gusakuza imihango twahuriyemo yarangiye mu bwana nidukina iby'abana abana barabana muzika niyo nzira yahoze ihuza imitima imisi nayo ikicuma uyu mwaka no gutuza nkaho ndimo ndaza purapu no gukira cyangwa nkakina nka bebe yanjye sininyakuhebeba wanagenda ukanyerera ni benshi bajya baseka gacya bagahebeba si byiza burya kwikina wanabona ubarerera kandi bo baguhenera umuco niwumvugira ujye ureba uko nigira mu bana bose ugigira nta n'umwe wagukumbura bakeka kutari ino sawa basiga no mu nzira nashatse kukurabura mbona urimo kwiyahura nifuje kukugarura sanga baragukatiye n'ubundi mo ndibaza uko uzabugaruka ni wowe mubyeyi namenye njyewe mbyiruka mu muranda byibuka ni wowe mubyeyi namenye muco ni umvugira.
I live the hard life but I don't give a fuck mbona nshaka dora zanjye but guess what I live the hard life that's who I am what the fuck that's what's up.
The vibes.